Mic check 1 2, mic check 1 2. I believe que ugala, que tu me la que ugala. Everybody can hear me, wherever you are. Thank you so much for listening to this podcast. Ke dumela gore o mo yone Fearless Great Grace ya ga me Bobo the vlogger ko YouTube. O ka hela ko YouTube wa gong supporta by subscribing to my channel. Just search for Bobo the vlogger. Anyway, guys, hi guys, I'm back with a bang. It's been a while, guys. But not in a bad way anyway. In a good way, because yeah, I'm here with a new episode. Ra tlhokana. Ke lemogile go le gontse gore tota rona bana ba Batswana, because re santse re le mo lehatsheng le le kana ke re Botswana ke lehatshe le le santse le gola jalo le le seng le tlhabologe fully. Ke ne ke re ka re re, so ke ne ke batla go e thatswa sente, because at the moment nna ga ke ko Botswana, ke bua yana ke le mogama mosadinyana, and ke bua ka Botswana because that's where my life is. Ke kopelo ya me leng teng, moya wa me o leng teng, ke gone ko botshelo ba me bo leng teng ha ke ka tsa pereko hela. Yeah, ke decided lalo go record this podcast there, and ke dumela gore e tla reacha Batswana ka bontsi. Ke dumela gore e tla dira pharologanyo mo matshelong a Batswana ka bontsi, bogolo jang banana, because banana ke bone ba e leng goreng ke bone ba ga isago, ke bone ba tsogang ba eme lehatshe ko pele, jalo jalo. And se se diragalang, se se nkgotlhileng gore ke gatise this episode, ke ka ha ke boneng boitshwaro ba banana ba Batswana bontse ka teng. O ka re bo tswa mo taolong, bo tswa mo diatleng. And ke tsamaya ke lebelela jalo, ga gona la ha e le motsadi o kgalemang. And ga gona la e le phoso gore ga gona motsadi o kgalemang. Ke batla go gatelela hela mo pointing eo, ke re the reason why o ka re ga gona motsadi o kgalemang ba gaetsho is because batsadi ba setse ba lapisitswe ke go rogwa ke bana. Bana ba malatsing a le ha o re bua le ene ga a reetse. Rona bogologolo ha re godisiwa re ne re itse gore motsadi mongwe le mongwe ke motsadi wa gago. Malatsing a ga o ka ke wa bo wa kgalema ngwana wa gaope ntle le tliseletso ya motsadi wa gagwe. Ebile malatsing a le bone batsadi ba palelwa ke bana ba bone ba ba tshaba. Ga ba ba palle because ga ba ire tshwanelo ya bone jaaka batsadi. Ba ba tshaba because bana ba setse ba laola batsadi mo go utlwisang botlhoko. So batsadi they decided to distance themselves mo baneng because of maitshwaro a bone. Re tsamaya re bona bana ba e leng gore ga bana botho gotlhelele mo e leng goreng ga go sa tlhola go na le gore go ka dirwa jang. And so se o ka re sa anama, o ka re bolwetse jaanong sa anama, ngwana mongwe le mongwe o wanya se ngwana o mongwe a se dirang. And go utlwisa botlhoko Batswana, because o ka ipotsa gore Batswana re ya kae. Looking back mo setlhogong sa this episode ke re ra tlhokana. Mo botshelong Modimo o re hile dineo tse di harologaneng, re hilwe ditshogagatso tse di harologaneng. Ga gona opo o netsweng 100% ya se a se tlhokang. O ka tswana le sengwe se ke se tlhokang, ke ka tswakena le sengwe se o se tlhokang. Ke ka tswakena le sengwe se o sa se tlhokeng, mme go na le mongwe wa se tlhokang. Ra tlhokana mo in a sense ya go thusana botshelo ba gaetsho. More especially ever since this pandemic. Pandemic ya coronavirus ba gaetsho e hetotse matshelo mo go sa nnang sente. And ke batla go dumela gore tsotlhe tse di iragalang mo segajajang sa se kana kana. It's beyond a human control. Ga gona ope o itseng gore ke masaitse weng ga o uta go te gona le masaitse weng. Ke dumela gore se se diragalang ke masaitse weng. Modimo ke ene hela itseng gore go iragalang. So ke ne ke akanya gore ye ke yone nako ya gore re tshwaragane re le Batswana, re le bana ba Batswana, go sa kgathalesege distance, go sa kgathalesege like a position ya rona mo setšhabeng. We just need to start connecting and taking care of each other. Ka ha re ka kgonang ka teng. Thuso batsadi ga se ya madi hela. Thuso le boleng teng ba gago hela mo botshelong ba motho o mongwe ke thuso. Because re lemoga yalo gore gone ever since go nna le bone bolwetse bo ba segajaja ba gaetso, go na le batho ba e leng goreng ba lwala mo maikutlong a bone. Ga ba tlhokane le madi batho ba ba modimo, ga ba tlhokane le dijo. Motho o na le madi, o na le dijo, mme maikutlo a gago a lwala. So when I'm Motswana ko leng teng, if you can reach out for these people ba e leng gore they are just emotionally broken and destroyed. Boleng teng ba gago hela le go bua le motho o mo kgothatsa go ka dira pharologanyo mo botshelong ba motho yo. Ke dumela yalo gape gore gape ga ntse re le batho re lebile. Ga go na le o tlhokang, o na le se a se tlhokang, o ka se mo neela jalo wa mo thusa ka sone. Thuso ga ya tshwanela gore e nne ya mantlontlo kana e tona. Thuso nngwe le nngwe ya lebogesega, thuso nngwe le nngwe ya letlelesega, thuso nngwe le nngwe ke thuso. Bonyenyane bo ka bo direlang motho o mongwe go sa kgathalesege gore ke motho o mo itseng kana o sa mo itse. That's something. Ebile Modimo o lemoga seo. Gompieko go na le bana ba e leng goreng ba na le ditalente mme ga ba na yone source ya gore okay ka talente nka dirang. Mme ga o lebelela mo communityng ya rona re na le batho ba ba setseng ba godile mo ditalente mo e leng goreng ke bone di-source tse ke beng di thusa bane, bone bana ba di ba ntsha mo mebileng. Ke dumela gore ha bana ba go na le sengwe se se ba keepang occupied, se ba keepang busy. Le tsone di-stress tse le di-depression tse re bonang di tlhasetse banana ebile di ba ntsha mo tseleng di ka hokotsega. So Motswana wetso, sepe se o nang le sone e ka tswa e le thuso ya maikutlo, e ka tswa e le thuso hela ya boleng teng ba gago, e ka tswa e le thuso ya madi, e ka tswa e le thuso ya sepe hela kana o na le diaparo o batla go di neela. Ke thuso. So nna ke dumela hela gore tota we really need to come together and come back and go back hela re boele ko marakanelong a ditsela re ye go bona gore where did we go wrong. Ke tsa ke re ga o le motho o itsa stoko o lebella tsotlhetso tsamaileng o ntse o di dira le ka ga o hapogileng ka teng o kgona go itemoga. Mongwe le mongwe wa ikitse bagaetsho Modimo o re irile re na le a discerning spirit mo matshelong a rona o kgona go bona gore gone mme gone gate gare go ile ga tsena eng, gone mme gate gone ke ne ka latlhegelwa ga kae. Ga o tlhwaetse mo go se ke buang ka sone ga o sa itemoge o ka ya hela o mo go o mabapi wa go mmulegela wa mmolella nnete hela wa mora gore wa itse ga ke tshware botshelo ba mesente ga ke itse gongwe ke tlhokana le thuso. Ba gaetsho Modimo o tlhodile Batswana e le batho ba ba nang le kutlwelo botlhoko, bana ba nang le lerato. A re se letlelele mma ba Satane go senya ka se Modimo a se tsentseng ka gare go rona. Ke dumela gore ha re ka boela ko marakanong a ditsela ra baakanya tsotlhetse di hapogileng. Botswana e tla nna Botswana o Modimo a motlhodileng. E seng o hetotsweng ke batho ka maikutlo a bone. Ke tanna mokhutshwane mo tsatsi la gompieko go gontsi thata mo ke ta go buang and ke tsaya ke re tsatsi ga se la gompieko hela ha Modimo a santse a nkadimile matsatsi a botshelo a ke dumelang gore o tsile go tsamaya a nkadimile. Re tla tswelela gape mo puisanong yena. Ke dumela gore puisano yena e tla wela mo ditsebeng tse di tshwanetseng go e utlwa. A e seka ya nna peo e welang mo mmung o makgarapa kana mo matlapeng. ke dumela gore puisano ye e tla nna acid e tla nna peo e tla wela mo mmung o na le menontshane mo ona le menontshane o ke buang ka one bagaetso ke tsebe ya motswana o ipoleletseng e bile ana le maikaelelo le maikemisetso a go hetoga ke a le rata bagaetso ke a le leboga le tla tlhola sentle ka Jesu Kriste tswelela le ipabaletse mo segajajeng le tlhapeng diatla jalo le sanitize le rwale di-maske jalo le dire yone social distancing yalo le seka la amana go sa tlhokagale le emise metsamao e sa tlhokagaleng bagaetsho tswelela o itshwareletse ka sehapano gore o babalasege. Hallelujah. Thank you so much. Bye-bye.